switch. Oh, pochi nene, pochi nene. Wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene. Pochi nene, pochi nene. Wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, bada ya kuhaso. Mana haituni bila ya kumwaga jasho. Pochi nene, mlinde demu wako. Pocha nayo mwonga sana bei ya simi yako.
I got love for my people. Sina kwere. I believe in God. Baraka tele. Mchawi karoge. Nisifike mbele. Nina panda ndege. Weka pande tembele.
Bing wine high shine. Hadina chana kichina.
Master
Puerto Rico mama sita karia shina.
El Habib pot kater. Mse wa vina. Dubai mafuta. Nina miliki visima.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, inanukia mapene. Dada siku nyimi kau kitaka useme. Pochi nene, tunda lazima nimenye. Kama nikifulia, basi na wewe niteme. Shakesha kabundi bundi, shapigwa na vumbi vumbi. Mara kondakta, mara machinga, fundi fundi. Sapesa kakumbi kumbi, vishungi mitungi tungi. Leo Hanifa, kesho Hanita, kundi kundi. Usiseme weo na mikosi. Omba Mungu mambo yawe kitu na boxi. Na mwanaume sugu wa choki. Toka kija kazi mpaka na kuwa bossi. Walishani tesa mashosti. Atabusu nililitafuta kwa tochi. Kumbe dawa ya mapenzi ni noti. Sana chagua mimi kwenye bedi ya ukochi.
Bing wine high shine. Adina chana kichina.
Master
Rico mama sita karia shina.
El Habib pot kater. Mse wa vina.
Dubai mafuta. Nina miliki visima.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeeze mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua si tunakata umeme. Nasema pochi nene, pesa siyo masebene.
Kiss zombie. V-Funny boy. I told you bro, this gon' be a movie man. WCB for life baby. Best cities on top. And we won't stop. Period. Funny boy.
It's the kids, baby.